uNkulunkulu beseneminyaka izinkulungwane etshela u-Israyeli ngalomsindisi azomletha ukuzokhulula abantu bakhe. Abaprofeti babefika belekenyana bebekezela ukuza kwakhe kuyikhathi ezahlukene. Angiqale ngubingelele ngikwamukele futhi engosini efresh ngingusibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Okwathi ngoba nakho abantu babelinda inkosi enamandla ngokwezempi ezobakhulula embusweni wamaRoma okuyinto uNkulunkulu owayengayihlelile esanhlobo. Ngakho bagejeka kulokhu okwabe kulicebo lakhe. Nakho okunye kwalokhu kubikezela okwaprofethwa ngumprofethi uSamuel enkosini uDavide eminyakeni eyizinkulungwane eyadlula. Kwesibili, Samuel 7 verse 12 kuya ku-16. Uyakuthi lapho iy'nsuku zakho seyiphelile, usulele koyihlo. Ngiyakumisa inzalo yakho emva kwakho eyakuphuma ey'bilini zakho. Ngiqinisa umbuso wayo, yiyo eyakwakhela igama lami indlu. Ngiyaqinisa isihlalo sombuso wayo, sobukhosi, kuze kube phakade. Mina, ngiyakuba nguyise, yona, ibe indodana yami. Uma yenza okubi, ngiyakuyilala ngenduku yabantu nangemvimbo yabantwana babantu. Kepha umusa wami, ayukusuka kuyo njengalokho ngawususa kuSawuli, engamsusa ngaphambi kwakho, indlu yakho nombuso wakho, kuyaqiniswa njalo ngaphambi kwakho. Isihlalo sakho sobukhosi, siyakumiswa kuze kube phakade. Mlaleli, qaphela amagama achaza ngesono, ngemvimbo nangesijeziso. Akuyona into eyenzeka emakhosini leyo, kodwa kugcina kubuka sengathi uNkulunkulu akazange athumele uJesu ukusindisa abantu ezimweni zabo embusweni wamaRoma. Kunalokho, wathumela uJesu ukusindisa abantu ezonweni zabo ngokuthatha isijezo esabe sisifanele thina. Yona mongoke lapha. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona suku zonke sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Le ngosi ungayithola futhi ngokwe-podcast, ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zidawunlodele i-app yethu kuzo zonke lezi iy'nkundla. Lilodwa igama uzolibhala, izwi elifresh.